Simbye yumvisha ndaye jonzagaruka irwanda
wowe simbire tatugeza wowe sarori datakara rwanda muririmbe wowe simbire tatugeza wowe sarori datakara rwanda
Wifiti ingenzi zintore zihora zikureberera humura Rwanda nanjye ndahari niwitsamura numva mbaye ngize ni Rwanda urakire nutsitara ntareba mbaye ngize ni Rwanda komera
komera n'ubundi urakomeye
abatakuzi bicwa no kutakumenya abakuvuga kutari bazanze barebe
wowe simbiri tatugeza wowe sarori datakara Rwanda muririmbe wowe
simbiri tatugeza
wowe
Sarori datakara Rwanda we muririmbe